kubishu milenia Weshi ya kofali ya tibatiga mpura makawe Sikubishu milenia Weshi ya kofali ya tibatiga mpura makawe Uibegi lindureka Imsebenzi yako Weshi ya mtaveni ya bonagala ndota Uibegi lindureka Imsebenzi yako Weshi ya mtaveni ya bonagala ndota Utie tise isi loso maskandi Uchai mazimni use inkosi o maskandi Ocheze kulu sewe wini zilondo Uongi kabashaya mahiti Uobobo bashaya mahiti Usona gali sewe shahingo memnani Ukangela nusawa uterote la umaskandi Saiba mbili
Yeah, but I'm not.